this. I'm Vicky Pondus. We're coming to represent. Just not the other press.
Oh, Vicky Pondus.
So don't love you more. That you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die. But so don't love you more. That you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die.
Wamana jinsi hii Mungu alitupenda sisi. Mtoa mwana atukie msalabani. Na mwana wake na upendo ulikuwa tele. Akanyenyekea toka juu hadi chini. Uhai wake ikabidi ameuweka chini. Tega sikio ndindi, sikiza hii injili. Lugha ni Kiswahili ili mjibadili. Usije ukasema jumbe haukuwasili. Tumia akili, swali hapa ni lipi? Yesu akirudi ndugu utakuwa wapi? Neno lake Bwana umelisikia mara ngapi? Kwenye runinga, nyumbani na pia kanisani. Badili njia zako, kwa dhambi we ondoka. Na kama waamini pendo lake we okoka. Kama waamini pendo lake we okoka. Yeah, we okoka.
So God love the world that you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die. Oh, so God love the world that you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die.
Hebu kumbuka hapo awali, bila Yesu dhambi tulivyotenda, tuliua, tulidanganya, tulinyanganya, sherati tulifanya. Kama siyo Yesu si tungeumia. Niposa minalia, nikifikiria alivotupia na bado twamkimbia. Tuko watu wengi sana katika dunia, lakini mtu mmoja katoboa kutokoa. If you think about it, it seems so funny. Lakini yafa kurudisha shukurani. You need no money kupata amani. Yafa imani kumshinda shetani. Bro na sis, tuende kanisani. Mungu anakupenda, come imba nami. Come imba nami, come imba nami.
For so God love the world that you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die. For so God love the world that you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die.
Nikiwa na shida niye nakimbilia. Maana duniani sina cha kujivunia. Waweza kuwa na magari ya kifahari, mali na mke ambaye anakujali. Lakini moyoni amani ipatikani. Umefungwa na shetani, watembea gizani. Habari ndio hii, ujumbe naleta kwako. Christ alidai kwa cross sababu yako. Amini moyoni nukiri na kinywa chako. Umemkubali awe mwokozi wako. Christ alidai kwa cross sababu yako. Amini moyoni nukiri na kinywa chako. Umemkubali awe mwokozi wako.
For so God love the world that you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die. For so God love the world that you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die. For so God love the world that you give Jesus Christ. That whoever believes in him, I say, will not die. For so God love.